Murumva ijwi rya Amerika. Abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndabasuhuje kuri mikro hano I Washington Netsiene Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'imiturire y'abanyarwanda bishingiye ku kigero cy'iterambere leta y'u Rwanda ishyize imbere. Uyu munsi turiyambaza umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turasubira ku ngingo yo kwimura abatuye mu birwa bya Mazane na Sharita biri mu karere ka Bugesera aho ni mu burasirazuba bw'u Rwanda bihana imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Iyi ni ingingo twari twarabagejejeho mu mwaka ushize wa 2015. Kubera imiterere y'ibyo birwa bikikijwe n'amazi y'umugezi w'Akagera, ikiyaga cya Rweru n'ayandi, ubutegetsi bw'u Rwanda bwahisemo kwimura ababituyemo bukabajyana ahagera ibikorwa by'iterambere. Ikirwa cy'Amazane ari nacyo twibandaho gicumbikiye abaturage basaga igihumbi, nta buryo bwo kuhagera uretse kunyura mu mazi. Kubera izo mpamvu nk'uburezi buboneka yo bigoranye, aho icyo kirwa cyabereye nibwo kimaze kugira abantu babiri barangije amashuri yisumbuye. Kwimuka rubanda bamaze kubigira ibyabo, ariko havutsemo ikibazo cy'ingutu kuri bamwe bivuga ko bahatuye imyaka n'imyaniko baraturutse I Burundi. Kubera ibyo ubutegetsi bw'u Rwanda burasa naho ntacyo buzafasha uzatunga agatoki muri abo. Mu minsi ishize yavuye u Rwanda rwirukanye abandi Barundi bari hejuru y'igihumbi, kandi ubutegetsi bwatangaje kuri ku butaka bwarwo nta byangombwa bimuranga butazabura kumuhambiriza. Muri iki kiganiro turi bwumve cy'abayobora karere ka Bugesera nabo bashinzwe ibyo kubimura babivugaho. Muri kumwe na Eric Bagirubusa, reka tubajyane Mazane.
Akagera ku kiki kagenda hamwe karaba gato ahanika kaba kanini nuko bereke.
Urabona Kagera hari cyo bita inkubo ziba mu Kagera ndetse n'ibizenga. Hari gihe inkanku ziriduka kakaguka. Iyi nkanku ziridutse urabona niba kapimaga metero nk'eshanu mu mpande kariyongera kakaba kapima nk'esheshatu bitewe n'inkombe ziba zasenyukiye mu Kagera mu buryo bw'umuvuduko w'amazi bari gutera.
Twibutse rero abakurikiye radio y'ijwi rya Amerika ko ubu radio y'ijwi rya Amerika isubiye ku kirwa cy'Amazane, ikirwa gituwe n'abaturage basaga igihumbi, ni ikirwa kandi gikikijwe n'amazi duhereye ku mugezi w'Akagera ugakubitaho n'ikiyaga cya Rweru. Icyo kirwa rero kikaba kirimo hagati abaturage batunzwe n'imirimo y'ubuhinzi, yewe n'abarobyi baribaza bati ko babajyanye mu murenge wa Rweru n'ubundi ahazwi nka Batima, abaturage bakaba bavuga bati bagiye kuduhinza gusa. Ariko noneho ndavuga ibyo bavugaga umubushize mu mwaka washize ubwo twavagayo, niba duhinzu gusa bizagenda bite? Tugiye kureba rero muri iki gihe habura igihe gito kugira ngo babashe kuba bakwimurwa, ubu ngubu ibitekerezo byabo noneho bihagaze bite, cyane ko twagiye twumva ko aho bamwe bari bahamaze imyaka isaga 30 ariko akajya kumva ubutegetsi buramubwiye ngo sumunyarwanda n'umurundi asubireyo. Izo ngeri zose twagiye twumva zivugwa, mureka tugende dusubireyo twumva uko bimeze. Witwa nde umusare wowe ntwaye?
Nitwa Ntambara Idrissa. Mazane, ni ngombwa ko abaturage n'ubundi twamaze kwisabira kwimuka. Mu buryo bwo kwimuka hafashwe gahunda yo kuvuga ngo ni ngombwa kubonza kwimura umunyarwanda ufite irangamuntu, ibyangombwa biranga umunyarwanda niwo bagomba kubanza gukorerwa igikorwa cyo kwimuka.
Wadusangiza ku buzima bwa Mazane ubu turi mu mugezi w'Akagera, wabwira abantu batazi Mazane yari yo wenda ngiye ko mbivuze nk'umuntu utahatuye?
Mazane ni ikirwa kirimo imidugudu itatu, muri make ni akagari ka Mazane. Imidugudu itatu, Bukira, Gasasa na Rusenyi. Njyewe nkaba mbarizwa mu mudugudu wa Rusenyi.
Kuba mukikijwe n'aya mazi nk'umuntu wavukiye Mazane, ibi bivuze iki kuri wowe ku iterambere?
Kuba dukikijwe n'aya mazi ntago wavuga ko byibuze uri mu iterambere ukikijwe n'amazi, utabasha kugera ku isoko utambutse, utabasha kuba watembera hakurya utambutse. Urabona nk'umurenge wacu ushatse no kugerayo hari gahunda waba uhafite, ni ukwambuka. Waba ushaka kujya kuri ku kigo nderabuzima cya Nzangwa naho ni ukwambuka. Ugasanga rero biravunanye, umuturage ushaka kugera ku iterambere ntago yishimira kuba yaba mu kirwa cy'Amazane.
mukuva ku kirwa cy'amazane rero nibaza kubimura mwiteze iki imusozi
ni byiza ko tuzakura amaboko mu mufuka tugakora tukiteza imbere mu buryo butandukanye dore ko hanini hazaba hari n'imishinga itandukanye mu buryo bwo kuduteza imbere ni ngombwa ko rero buriya natwe dushobora gufata gahunda nk'iyo abo hakurya tuzaba twasanze
Tukiva mu bwato twerekeza ku kirwa nyirizina nabyo ntibyatworoheye kuko twasanze igice kinini gikikije umugezi w'Akagera cyararengewe n'amazi icyakora kubwa amahirwe dukubitana n'umuforomo utanga y'ubuvuzi bw'ibanze adutize inkweto ndende zo mu bwoko bwa bote
no kujajaba kuko ariko bigomba kugenda
Nikos Ubu nibwo buzima mubamo?
Ni ngombwa kuko iyi ni gahunda yo kuba hari umwuzuri ari gihe amazi akama inzira ikaba nziza.
Urabona mpuye na muganga antiza utu tubote ndi kugenda njajabana. Ubu byari bungendekere bite?
Nyine natwe twarayamenyereye nkawe byari bukugora ariko nubundi bari bwihangane nubundi amazi ukayacamo. Inkweto wari buzikuremo kuko urabona amazi abagera mu mavi ntago wari bugende wambaye inkweto zifunze zino ngufi
uramuze yego yego nawe uraho dutangira noneho kuri radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo radio ijwi rya Amerika igeze ku kirwa cy'amazane tujye kuganira n'ubundi ku ngingo twababwiye y'uburyo batangiye gutegura kwimura abaturage batuye kuri iki kirwa ikirwa bavuga ko gishobora kuba gicumbikiye abasaga igihumbi bikorwa bitanira mbere ubona ko bitahari ari nayo mpamvu imwe bagiye kubimura muze watangira wibwira abateze matwi radio ijwi rya Amerika wuriwe
yewe nitwa Ruhumuriza Stanislas igituma bagiye kwimura aba bantu nuko hano nta bikorwa bya kijyambere bihari icyakabiri abantu babyifuje kera bati twebwe nta matara nta mashanyarazi nta mazi nta n'amashuri ni make ati none igihe twebwe twadushyikiriza ku muhanda tugatura hamwe noneho mukabona uko mwatwimurira natwe tukabona ibikorwa bya kijyambere rwose nayo magambo yarangiye
none ngaho tubwire ku giti cyawe muze
Jadi furiza rwose kwa babantu nabo bakimuka bitewe nuko
wowe kuri kwikuramo
jewe ntabwo ni nahaga
tubwire nawe
kwimuka n'igeze ariko hari ikintu tamye ngo ngo hari nk'abantu baje n'ikijoro cy'ambere sivyo nk'abayobozi kwati wowe ukuriye kwimuka sivyo babashyira mu bintu byose ko kuma kwimuka bandika mu mafishi sivyo wende bakavuga ati runaka wowe ukuriye kwimuka bakakwandika mu gitabo mu biki warangiza ukagurisha ibintu byawe witeguye kwimuka Nureje mu ndaka barabajonjora bakaza ngo runaka numurundi runaka numurundi umaze kugurisha ibintu byawe bamaze kukwemera mu rupapa rw'kuzimuka ibintu byawe arabigurishije jo baza ngo naguzimuka uri yiravye kwiyimuka usanga yuko turi abanyarwanda dufite ibyangombwa dufite iki ntagaruka mu kabwo wamenya no gutonesha ntago wamenya ubujye bimeze ubu ndi ari kwiyimuka sibyo bashingira we munyarwanda kuba ufite n'ibyangombwa by'u Rwanda bikwe ubu uri umunyarwanda kwabayobozi guhera ku mudugudu kugeza no ku karere no ku ntara No muri ministeri y'ubuzima bigerekana yuko ubu uri umunyarwanda. Aho runa kuvita ivyangwa ufite ivyangwa uri umurundi. Ibyo nivyo birina baza ngo nitwa Remana Samuel ngo uri umurundi. Witwa ngo Misago ngo uri umurundi. Witwa ni basigirana ngo uri umurundi. Nose ubwo ngubwo kandi ivyo byose bakabikora wamaze kugurisha ivyawe bagushyize mu bantu bazimuka. Barangiza wagurishaho ndi sakaro ya barabikubwe ngo nimbuzi ngo urisha sakaro yawe ivyango ngo abicagagure ubwo ngo zimuka gurisha isambu ufite ubwo naguhari ukabarabigurishije warangiza bakaza ngo nako ngo zimuka ngo rero turere tugasanga ahubwo ni icenga abayobozi badushyiramo sinabize nubwo mbivuza wenda nejo bizangaruka ariko nta kibazo
niba nkumva neza babanje kuvuga ngo itsinda ry'abantu runaka rizimuka ntibimuka
ntibimuka kandi baratanze n'imisanzu bafite ishyirahamwe no kubanga iryo shyirahamwe
imisanzu yabaga ishingiye kuki
ku 5,000 bya buri munyamuryango bakora ishyirahamwe ryo gutegura aho bazahinga inyanya n'umurima barawubereka kugeza ubu n'ubwatsi ubu ngubu harakoze ndibaza ko ikintu cyaje gisigaye ari ugukuramo ibiti bagatera ubwatsi
nzaka bafite ikibazo cyo kuvuga ngo n'abarundi s'abanyarwanda
ku kibazo cy'abarundi naho kandi karengane bamwe barazira amazina
Kuzira amazina uravuga iki?
Kuzira amazina ni nk'umuntu batoranyije kwimuka basanga yitwa Miburo ngo nta munyarwanda witwa Miburo. Ngo misabwo ngo ni ikizira. kandi duturiye imipaka turahirana n'abarundi ku mipaka birasanzwe ko abantu bakoresha indimi zose
bamaze imyaka ingahe mu Rwanda
guhera nko muri 30 na hano bige bahatoriye kenshi ndetse baranahasharije abandi barahapfiriye ariko yibikorwa nk'ibyo bije usanga badupfobya kubera ko dutuye ku mupaka bagashaka kutwemeza yuko turi abarundi kandi nyamara mu bindi bikorwa bya leta turi abayobozi b'imidugudu baratugirira icyizere turahagarira mu by'amatora dufite ibyangombwa bihagije ariko icyo gikorwa cyaza bakadushyiraho ubusembwa
mufite ubwene gihugu bw'ubunyarwanda
Burundi kuva muri 40 na Nukuva ngo twebwe ubonuko ariko abasaza abo urumva ko ari abakera n'abamere nukuvuga ngo iyo baje rero bakareba uko abantu batuye gutya iyo bavuze iyo baje bakareba uko abantu batuye gutya bibaza ko na kera ariko abantu bari batuye nukuvuga ngo rero inaha baje gutura bavaza nkanga bagira gute ari kwakunda abantu bashaka imibereho none bagahita bato ariko mbere na mbere hano he hatuye ingo nkeya ndetse no mu ntambere jo bundi hari ingo nkeya ubu biyongereye mu buryo bwo kubyara n'imiryango yo hirya no hino igenda ibona ahantu ari heza bakahatura
niba barababwiye gutyo bavuze ko ibyanyu bizagenda bite bazakurikiraho iki
ubu no kuvuga ngo muri iyi minsi kudutuye harimo urujijo harimo amakimbirane umwana arifata akagenda akanyura inyuma y'umusaza akagenda akamutangira imyirondoro ntibanamubaze wa musaza ati tubwire igisekuru cyawe ahubwo bitewe nuko bagiye mu mwiherero bagakurikiza rya jambo rya wa mwana ukumva ngo bagukuyemo batigeze bakubaza n'igisekuru cyawe
igisekuru giteje ikibazo
giteje ikibazo rwose bagiye hagazeho cyane kandi ugasanga amakuru aratangwa n'uwo wabyaye kwanza ukibaza ese umuntu utanga amakuru we yatanzaye
reka tubanze twumvikane ikintu kimwe hano harimo abarundi bamaze igihe gito
birashoboka cyane cyane ku bantu b'abadamu baza baje gushaka ndetse n'ikindi kibazo kiri kuri ibyo hari umunyarwanda yagiye azira umudamu yashatse ngo avuye i Burundi ubwo bagahita bamukura kuri ya liste ngo nuko afite umudamu w'umurundi kuba afite ibyangombwa by'ubunyarwanda ariko akaba afite umugore w'umurundi ubwo bahita bamukura kuri liste ngo ntago bishoboka ngo nuko afite umudamu w'umurundi ibyo bintu rero ugasanga rwose birateye urujijo
ndabona umusaza amanika urutoki mu kiganiro dusangira ijambo ku kirwa cy'amazane muzehe turi kukwimurwa
murakoze
witwa nde
nitwa Rushingoro Ezarias data yabukiye hano nyiragiseke
ufite imyaka ingahe ubwo
ufite imyaka 72 sokuru noneho afite kabukiye n'ikibungo ariko noneho nkaba ndeba ukuntu baneganije rwose
bagurenganije bate
baneganije kure ku buryo bagiye kunyita umurundi kandi mu buryo uburundi nta mfite gahunda yawo sinzi uburenganzira bwava ngo njyewe nimba umurundi ntaze ahantu navukiye ntaze ahantu narerewe nasukuru ntaze ahantu yanyeretse
mu Burundi ntabwo haze muze
mu Burundi ntabwo mpaze
gute
mu Burundi nawe urahaze ku giti cyawe nawe urahaze ariko noneho si mpaze kure kuburyo navukiye sinavukiye mpaze mu buryo mpagende gusa byonyine ako mu butembere nubwo haba i Bugande ubu ngubu nafite inshuti yanjye ariko ntabwo twitwa umugande nta mpamvu yo kugira ngo nanjye ukinirwe i Bugande kandi uko nafite inshuti yanjye noneho ndeshwe mu Rwanda muri kavukire yanjye
iyo ubajije abategetsi bakubwira ngo iki
bambwiye ngo ngiye ngo nkwiye kuba nawe mu Burundi gusa kubera iki sinzi impamvu rwose ni ukuri ntambaza ngo ngende arenganira iki kandi kavukiye mu Rwanda noneho ubwo waranyohereza mu Burundi ko ntazi mu gisokuru cya sokuru ko ntazi mu gisokuru cya data ese ubwo nzajya kumenya nde aho urwanda ruzanyohereza
ni ukuvuga ngo urwanda kukubwira ko uri umurundi rwakwihakanye niba nkumva neza
igihe ni umunyarwanda bwite
oya nibyo
rwose burundu igihe ni umunyarwanda kuko nzi ko niyo navukiye kavukiranye n'ihiri kanone nubwo n'igihugu wanjye mufite mu Rwanda nta n'ahantu ifite ubwo n'igihugu ngewe
reka tudaheza abagore mukecuru aho neza
muraho cyane
ufite imyaka ingahe se kandi witwa nde
imyaka ijana
uvugisha ukuri urayibuka
imyaka ijana niyo maze kuko rwose mu by'ukuri ndashaje kavukire yanjye ni igashora tataguye igashora kamere yanjye ni igashora ndi umunyarwanda hasi no hejuru bise ndangamuntu y'u Rwanda ndi umunyarwanda iranga umunyarwanda uwo ari we wese ariko ibi byaje byo kugira ngo umuntu naba izina ryanje ndi Kamugwera Dorothy ariko ngo Kamugwera ngo ni rirundi umuntu akazi izina ryiwe ryose na nyene ya mwese byo ni ibintu perezida nyakubaho ari we n'utubati nagurishije ejo bundi ari we yatumpaye harimo abantu rwose barengana yaba nari mfise nk'amaguru cyangwa nkagira nk'ikintu kingeza ku mubyeyi perezida
mu kiganiro dusangira ijambo turacyari kugirwa cyamazane ikibazo muri rusange kibangamiye abantu bo kuri mazane bahuriyeho ni iki
nuko bari ku
cyangwa se benshi bahuriyeho ni iki
icyo benshi bahuriyeho rimwe na rimwe nk'umuntu ufite iranga muntu tuzi ko ari umunyarwanda ukumva ngahinduye umurundi tukibaza tese niba abantu bafite ibyangombwa bakaba ari kuvuga ko ari abarundi abazi bahaye bo kuki ntaje batari gukurikiranwa impamvu bahaye iranga muntu abarundi tukibaza ko umwana avutse kuri uwo mubyeyi iwe yaba umurundi kandi na papa afite iranga muntu
wakugira umutegetsi wakemura ikibazo ute
njye wangira umutegetsi guhera niba nshaka kwimura nahera ku murongo niba ari abantu 200 ntageze n'umwe nsiga nkabajyana none ikindi cyiciro nkahera kuri babandi basigaye nkabajyana kuko bari kuza bakajonjora abasigaye babandi bajonjoye ufite inzu iriho amabati agahita yatanga akayagurisha inzuge bakagurisha amatungo kuko basobanuye ko nta nkayifite amahembe zaje hariya nta hene zahagera nta nkoko ibyo byose ni ingurube bari bamaze kubitanga kuri saro bakuwemo urumva ko ari guhanga urugo bundi bushyashya harekeye igihirahara kuko n'ubu ngubu n'abatoranijwe kuri iki cyiciro cya kabiri nta kizere barajya bitewe n'uko abari bamazemo igihe kirekire kandi barashoye ingufu bakuwemo ibaro nta kizere bajya kuko nta n'ikintu barahakora
batoranyije inshuro zingahe
inshuro eshatu baraje bwa mbere batoranya abantu baziyimuka nyine babigira urutonde barandika sibyo bagaruka bwa kabiri sibyo bonge basubiye bavango ngo mutubwize ukuri ngo nima ngo runaka ari umurundi ari umurundi ivyo bibaho none wajya kuvuga wavuga izina ngangere izina ngo nago ngo ribina hangiringire ngo nagirirwa ni cyo Burundi ivyo birarangira wavuga wenda ngo ngiye wenda banyita harira imana ibindi bintu byose hari n'umukecuru ejo bundi ku bwa gatatu dore urugo dengoro ngo yigeze kubura nagera no ku karere baramuzi ko ari umunyarwanda sibyo aburanira ubutaka bwiwe bwari bwarenganyijwe aza na meya ariko ejo muraragurutse bamutoranyije ati nawe uri umunyarwanda umuyobozi araguruka ngo aravuga ngo wowe ngo uri umurundi ngo nakubonye ngo mu muzingi imahamba wumvishije icyo ni ikibazo
ninde nyir'ubwitare
kandi ni umuturage nawe turamuzi ngo ni umurundi bahita bamucisha hirya ubu ni ubwa gatatu
hano mugira ubuyobozi bw'inzego z'ibanze
cyane rwose
ntabwo mubagezaho ibibazo ku buryo ntabwo babazi
none se twaravukanye tuzi twaravukanye bamwe tuvukana kuri data na mama
katumubaze
ni ikibazo rwose
uyu niwe
n'umuyobozi
hari abarundi mufite bamaze hano imyaka 30 n'ubundi cyangwa se hari abanyarwanda mufite bamaze iyo myaka bavuga biswa abarundi
murakoze kumpa ijambo uko hari imiryango itari myinshi cyane maze igihe hano yaraturutse Burundi maze nk'iyo myaka 30 nigeze kubikubwira ko hari abageze 1970 sibyo kugeza isa rero abo bantu bo urumva ko nta byangombwa bafite muribuka ko mu gihe gishize intara y'amajyepfo yiborwa na guverineri Munyentwari Alphonse birukanye abarundi cyangwa abanyamahanga babaga mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko tugendeye kuri icyo rero ubuyobozi bukuru budusaba nanone kugaragaza abantu bameze nk'abo ngabo ubwo naba maze iyo myaka kugeza n'isa ukaba utamusangana n'icyangombwa na kimwe ako ufite indangamuntu y'u Rwanda ntabwo yitwa umurundi abo ngabo rero abaturage nabivuga gutyo nta muyobozi wavuye ruguru ngaze kujonjora umuntu ngo ni umurundi abaturage ubwabo bavukana cyangwa abaturanye nibo basubiranamo bagatanga amakuru ku buyobozi ati runaka tumuzi gutya
ubuyobozi bukabigenza bute
ubuyobozi kugeza isaha ntabwo igisubizo cyari bwaboneka kuri abo bantu ubundi kwimuka bahere ku bantu batuye mu manegeka kurusha abandi n'abatishoboye sibyo nta kuntu waba utuye nka hano mu isantere ngo akujyane imbere y'umuntu utuye hariya kukagera hariya waciye cyangwa umuntu utuye hariya ku nkengero z'icyaga cya Rwera
nta banyarwanda bafite ibyangombwa bisa abarundi
oya ntabahari
nitwa Niyonezerura ni mu bantu bari batoranijwe kwimuka mbere nyuma twaratoranijwe dukora ibikorwa tujya mu ishyamba tukora amahugurwa tumara hafi kwezi mu ishyamba dukora abantu batonjwe kwimuka
bakwise umurundi
ngiye nti agabanyise umundi bambaje n'ibisekuru bitanu ngiyeza kuvugamo bitatu kahera nababye nti na papa raiho niyo mwamubaza ibisekuru birahari gyewe aho nkomoka ari ku gikongoro baravuga ngo ufite umugore w'umurundi kandi umugore nashatse avuka ngaha naga ari umurundi gusa nubwo ntago arabonera muntu ariko naga ari umurundi yari futuri naga araboneka nicyo nazize hagataho ngaho nagurishije inka nari ifite ngurisha amabati inzu nari ifite buri kimwe cyose ndagurisha riteguye kwimuka ubu ni ukuvuga ngo nk'abantu banguriye amabati bari kumbaza ngo duhe amabati nkababye se ndajya he ko namaze gusha amabati nzi ko ngiye kwimuka urumva n'amafaranga namaze kuyakoresha ibiri niteguye kwimuka ni ikibazo kiri aho hagati aho ngaho
urasaba ijambo reka twari twaheje abagore gatoya reka duhe ijambo abagore
rero umuyobozi w'umudugudu wacu
okay ni byiza ubwo muhageze
murakoze kumpa ijambo yewe nitwa Niyirema Solange umuyobozi w'umudugudu wa Gasasa yewe ninjiye mu miyoborere vuba ndi umuyobozi mushyashya ariko uburyo nabibonye ni nabwo buryo mbivuga ni ukuri amakuru yose yakushanyijwe ntago yavuye ku bayobozi yavuye mu baturage barahagarara gutya bakirema gutya bagatangira ngo kanaka se umurundi siwo kwa kanaka ntihagire ubeshyira abayobozi amakuru yavuye mu baturage n'ubu ndabivuga na n'isaha ndabivuga nzakomeza mbivuga jambo ryanjye nira
nk'abayobozi mubazi bafite ibyangombwa by'umunyarwanda
harimo ababifite ariko byahura yuko icyo gisekuru cye abaturage bagenzi be bari kumuvugaho ko ari umurundi noneho ngo tukabwirwa ko kuba afite irangamuntu afite icyo gisekuru cy'i Burundi bitamuhesheje kuba umunyarwanda none se nta kundi twabigenza
ubwo kutumvikana kuri mazane kuzamutse mu gihe cyo kwimuka gushingiye kuki
yewe ukuntu mbibona harimo n'ishyari n'urwango harimo abantu banga abandi
iyo abategetsi bakuru baje kuki nk'abayobozi batoya mutazamura icyo kibazo kugira ngo babibone neza
twebwe abayobozi bo hasi ikibazo dufite ngiki iyo abayobozi gutya bateranye ntabwo abaturage bavuga ngo kanaka ni umurundi baraceceka ariko bakaza kwirema agatsiko bakavuga ngo kanaka si umurundi si uwo kwa kanaka
nyuma yo kumva impungenge z'aba baturage twashatse ubutegetsi bwa Bugesera Bwana John Gakwerera ashinzwe imibereho myiza n'iterambere mu karere ka Bugesera aratangira asubiza ikibazo cyo kuba barabaruhiye abaturage bazi ko bazahita bimuka bakagurisha ibyabo ariko magingo aya bakaba bavuga ko bari mu gihirahiro
icyo kuvuga ngo twabahisemo bagurisha ibyabo ntabwo wagurisha ibyawe batarakwimura urabigurisha se urasigara hehe bakoze ikosa ryo kugurisha ibyabo batarabimura nuvuga ngo uyu munsi imvura inaguye kuri abo ngo bavuga ngo baragurishije imvura yabanyagire ese bagurishaga bataragenda bazi ko bazasigara kuki so nta makosa rero bakoze ndabyemera ni ibyabo ariko se umuntu yaguriye asakambura inzu atuyemo akagurisha amabati cyangwa amategura ibyo ngibyo agomba kubanza agategereza ko bazamwimura akabona kugurisha ibyo ari bisakaye ya nzu yabagamo ibyo ni ibibazo bitandukanye nk'uko ubizi biterwa inda n'imyumvire itandukanye ariko ntiyagomba kugurisha ibisakaye inzu ye kandi azi ko akibamo
kuri kiriya cy'abanyarwanda n'abarundi nanjye naganiriye nabo hari abamaze nk'imyaka nka mirongo nk'uko mubivuga amakuru ya nyayo kugira ngo muyagereho mwayakuye kugira ngo mumenye niba ari umurundi cyangwa atari umurundi
murakoze ariko nk'uko mubizi biriya birwa ni ibirwa bituranye n'igihugu cy'u Burundi abarundi bazaga kera cyane baje gupagaza bagatura bagashaka bakabyara barangiza mu gihe cyo gufata amarangamuntu bakagerageza uburyo bafata amarangamuntu ugasanga afite irangamuntu y'u Rwanda ariko atari umunyarwanda ibyo byose twarabikurikiranaga tukavuga se uyu muntu cyo gutwara ni muntu bwoko ki tukabazaho mbere yo kuza amazane ubundi yabaga hehe yaje amazane yaturutse hehe kuko hari abavukiye hari abahaje baje guhaha hari abaje baje gushaka ubutaka ibintu nk'ibyo bitandukanye bamwe twabahitagamo twaze kumenya amakuru tugasanga ntago ari abanyarwanda ibyo byasabaga tubakura ku rutonde ikintu cya mbere ntibukubwire njyewe uvuye hano i Nyamata cyangwa umuntu uturutse i Kigali tukajya muri selection y'abaturage imazane ntago namenya ko runaka ari umurundi cyangwa atari umurundi amakuru twahabwaga n'abaturage baturanye nabo no batubwiraga ngo uyu muntu mbere yo kuza ahangaha yaje ari umupagasi yaje ari umurundi urumva ntabwo ugiye narota ko umuturage runaka ari umurundi ariko abaduhaga amakuru ubu ni nibyo byiza twahamagazaga inteko rusange y'abatuye akagari kose kamazane kuko ni akagari kamwe duhurira ahantu hamwe tugahamagara umuntu tukamushyira imbere yabo bose bamwe bakavuga ngo turamwemera uyu ntabwo tumwemera mu kutamwemera rero babaga batababazaga impamvu kuki uriya mukuyemo baratubwiraga ngo uriya arishoboye ntari mu cyiciro cya mbere, uriya aratunze afite inka, uriya yaje ari umurundi se cyangwa sekuru ni abarundi baguye aha ngaha, abana babo nabo ngaho mubona ni abarundi. Ikintu kirimo yenda cyiza ni uko abaturage barahabonye mbere yo kwimuka, bamwe barahabonye barazwi. Ntabwo bifuza ko umurundi yajya muri ariya mazu, bo basigaye hariya, bagomba gutanga amakuru nyirizina y'umuntu ugiye kwimuka ninde, kugira ngo natwe bidufashe tumenye uwo tugiye kwimura ninde, usigaye ninde.
Umuntu yari afite ibyangombwa by'u Rwanda nk'uko muvuga namwe, akaba amaze imyaka, wenda niba koko yaravuye i Burundi yavuye amaze imyaka 40, kugira ngo yisange yabuze icyo afata ntabwo bibagoye mwebwe nk'ubuyobozi?
Ntabwo navuga ko byoroshye, biragoye. Nabona abantu bakeneye kubaho, ariko nk'uko mubizi ikintu ngenda nabanza kuvuga, kubona ibyangombwa byo ni ibintu bishoboka. Kubona irangamuntu y'u Rwanda, kubona pasiporo, kubona ikindi cyangombwa cy'u Rwanda utari umunyamahanga, ntabwo navuga ngo 100% ngo ntabwo byashoboka, cyane cyane ko bariya babibonye. Ariko kuba afite irangamuntu y'u Rwanda ntabwo bimuhesha ubwenegihugu, ashobora kuba yabibonye mu buryo bukosheje, ahubwo abantu bakurikirana bakareba ese iyo rangamuntu afite ayifite mu buryo bwemewe. Aramutse ayifite mu buryo bwemewe nta kibazo, yayitunga nk'umurundi, ariko uyifite mu buryo bwemewe n'amategeko. Aramutse ayifite nk'umurundi ataribonye mu buryo bwemewe n'amategeko, ubwo ari iby'amategeko ateganye.
Bizarangira bite ikibazo bimurumva kizarangira gite?
Ikintu cya mbere cyo nabanza kukubwira ni uko tubanza kumenya kategori z'abaturage batandukanye. Abanyarwanda ni abahe, abarundi ni abahe? Twamara kumenya izo kategori z'abaturage bari hariya, tugashaka icyo kubakorera ko twamaze kumenya abo baturage ni bande, ni bangahe, nuko biteye.
Twavuga ngo amakuru yararangiye cyangwa muracyashakisha?
Ntabwo amakuru yarangiye. Nk'ubu ngubu uyu munsi tuvugana, twamaze gutoranya urutonde rw'abazimurwa, ariko twohereje umukozi wacu kongera kujya gufotora ngo afotore umuturage, amuhuze n'izina rye, amuhuze n'ifoto ye. Nuvuga ngo biranashoboka yuko abo yagiye gufotora asanga arimo n'abarundi nanone, cyangwa yasanga ari abandi banyarwanda basigaye. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Nta amakuru arangira yuko twamaze gufata icyemezo cya nyuma abaturage tujye kwimura naba, ariko uyu munsi ntabwo nakubwira ngo twararangiye twagize akadomo. Cyane cyane yuko iyi ni phase 1 tujye kwimura. Hari phase 2, hari na phase 3 end, bitewe n'ubushobozi bw'igihugu uko buteye. Dushobora kuzasanga muri phase 2 hari umunyarwanda twasize twari twitega ko ari umurundi, kuko nabyo birashoboka. Icyo gihe dushobora kumukongera gusuzuma ikibazo uko giteye tukamwimura muri phase 2.
Ubu ushobora guhera ku izina k'umuntu yitwa ukaba wamenya aturuka?
Oya, ntago ryo shingiro. Hari abantu bamaze imyaka 70 bavukiye ari imyaka 70, nk'umukecuru akatubwira ati jyewe murambona ukomeze, imyaka yanjye murayibona, irangamuntu narayifite, navukiye aha ngaha. Nk'uwo muntu amakuru aguhaye ntabwo wayashidikanya, kuko azi cyane cyane nk'uwo mwana w'imyaka 40-30, uwo mukecuru amuzi imvo n'imvano, yaje isekuru aho yaturutse abahazi. Bityo rero dushingira ku makuru y'abantu baduhaye kurusha uko dushingira ku izina uko turibona.
Kugeza ubu ngubu mumaze kubona bangahe batazimurwa cyangwa se hakirimo ikibazo bishingiye ku kuba ntabwo baramenyekana aho baturutse, kuko ntabwo yemera ko ari umurundi, bagenzi be baremera ko ari umurundi? Mumaze kubona bangahe bari muri icyo kibazo?
Ntabwo nakubwira ngo dufite 20, 10, cyangwa 5, nkubwiye ko turacyakora screening. Phase 1 twayirangije.
Turamushimiye cyane Bwana John Gakwera, ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu karere ka Bugesera, ku mwanya yahaye Ijwi rya Amerika. Ni nawe udusoreje ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi. Dushimiye kandi n'abaturage bo mu kirwa cya Mazane mu karere ka Bugesera, ndetse namwe mwari mudukurikiye. Mwari na Eric Bagirubusa, naho ubutaha.
Turagushimiye cyane Eric Bagirubusa, kuri abo batumire n'abaturage bo mu kirwa cya Mazane mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mwaganiye. Namwe kandi abatwumvise uyu munsi, amajwi yanyu, ibitekerezo byanyu birakenewe mu kiganiro dusangira ijambo. Mwese ndabashimiye. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ibihe byiza.